Tigana puri na bina tana mwona. Be fresh. Zambia.
Copy beats, let's go.
Bibari ni vengem. Auni ukuraba. Tigana puru bajikututungu ni na bina wemo mwona. Bibari ni vengem. Auni ukuraba. Tigana puru bajikututungu ni na bina wemo mwona. Radio station tikana puri no na tana mongona. So why you want spoil me? Show people. Ella kasin chaga iri jekan mama. Ya oki mukolo kolo. Oga fara. Yaganioi. Bere tutunga tantunga ya kalena kato. Kubaji wala endigenari ni vengem. Auni ukuraba. Tigana puru bajikututungu ni na bina wemo mwona. Bebare nye vengem. Auni ukuraba. Tigana puru bajikututungu ni na bina wemo mwona. Vengem. Atola. Yaka so wantola. Na bina tana mimudiu. Yinden duwa ai. One day you go meet your meter. Ese woni. Bebare nye awushemo you. Shame on you, yeah. They be up on Kosa. What did they get to? Go by jigging your way. So I know no forget to. I bad jigging manga pamu. I bad jigging manga. I bad jigging mu watchi. Tangona. Nabugi. Yeah, and the gina.
Hurry me, Vengem. Udo got my phone power. Now what is the name? Na bebari nye makia. Manga. Bebari nye. We bari nye do chura nono na bakoro. Hey, ire mi aboya ay. We bari nye vengem. Auni ukuraba. Tigana puru bajikututungu ni na bina wemo mwona. We bari nye vengem. Auni ukuraba. Tigana puru bajikututungu ni na bina wemo mwona.